Timotheo mokwongo 5. Kik idhaw ni ng'ama duong', to los kode mos, mana kaka dilos gi wuoru. Bende bed kod yawuowi mana ka gima gin omineni. Mon madongo to bedgo kaka mineni, to nyiri kod mon matindo to bedgo ka nyimineni e yo maler chutho. Nyaka ipar mon liete modong' kendgi chuth. To ka chi liel moro nigi nyithinde kata nyikwae, to ber mondo ginyis ni giluoro Nyasaye kuom gik ma gitimo e miegi, ka gikonyo jonyuolgi gi jonyuol jonyuolgi, nikech mano ema long'o ni Nyasaye. Chi liel hie hie en chi liel modong' kende, ma onge watne moro. En ogeno mana Nyasaye, kendo osiko kolemo, kendo osayo Nyasaye odiechieng' gotieno. To chi liel mohero raha to osetho, kata obedo ni ongima. Puonj jechikno mondo mon liete obed maonge bura. Ka ng'ato ok nyal rito wedeni, to moloyo ka ok orito joode, to en ng'at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng'ama ok oyie. Kik iyie mondo ondik nying chi liel ma hike pok oromo 60 e kwan mon liete. To bende nyaka obed dhako modimbore kuom chwore achiel, kendo ma ji oyiego ni timbene beyo, bende moserito nyithinde maber. Bende nyaka obed dhako mahero rwako welo kendo moyie konyo jonyasaye ka duokore piny e tich moro amora kaka luoko tiend jonyasaye. Kendo nyaka oket chunye kuom tiyo tije mabeyo duto. To kik iyie mondo ondik nying mon liete mapod tindo, nikech ka gombogi osegologi kuom Kristo, to gidwaro mondo kendgi. Kamano bura loyogi, nikech giketho singruok mane gitimo mokwongo gi Kristo. Bende ka giwuotho e mier ka gitiyo, to gipuonjore doko josamuoyo, to ok mana josamuoyo kende, to bende giting'o weche koni gi koni, kendo gidonjo e weche ma ok mekgi, ka giwacho gik ma ok owinjore giwachi. Omiyo daher mondo kend mond liete matindo, mi ginyuol nyithindo, kendo girit utgi, eka digitam jasikwa yudo thuolo mar wacho weche maricho kuomwa. Mond liete moko osebayo yo, kendo giluwo Satan. Ng'at moseyie, bed ni en dichuo kata dhako, man gi wedene moko ma mond liete, nyaka okonygi, ma ok oweyo ni Jokristo ting' mar konyogi, eka Jokristo bed gi thuolo mar konyo mond liete modong' kendgi chuth. Jokristo nyaka kwan jodongo motelo ni jokanyakla mar Jokristo maber ka joma owinjore yud pok nyadiriyo, to moloyo onego gipar joma keto chunygi kuom tich lando wach, kendo kuom puonjo ji. Muma wacho niya, kik itwedho dhiang' ka iwayo lodi madiemo cham, kendo ni, jatich ber gi pokne. Kik iyie gi wach ma odonjnigo jaduong' kanyakla mar Jokristo moro, ka onge joneno ariyo kata adek. Joma timo richo to ikwer mana e nyim ji ratiro, mondo jomoko bende obed maluor. Amiyi chik matek e nyim Nyasaye kendo e nyim Kristo Yesu kod malaika maler ni, nyaka irit chikego. Kiyalo wach moro amora to kik ing'ad bura kapok iwinjo weche duto koni gi koni, kata kik idog ni ng'ato kayiem. Kik irik ni yieyo lwedo kuom ng'ato kikete e tich telo, nikech dipo ka iriwori kode e richone moro, to ritri ibed maler. Ok onego imodh mana pi kende, to madh divai matin mondo konyni iyi, nikech midekre ma in go pile. Jomoko richogi ong'ere ratiro, kendo terogi e bura, to jomoko richogi fwenyore mana bang'e achien. Kamano bende kaka timbe mabeyo bende nenore ratiro, to kata ka ok ginenre, to nyaka gifwenyre bang'e.